summa desse wol ben bes ci dunya dina xol may yo bal ak man ak li may baye fi ci aduna na taxawam sama fulak fayda sama lamin dara tu ci gen lul balate summa desse wol ben way ci dunya summa desse won ben way ci dunya summa monono wax ben wax aduna bi ñep dal di may jeli su way wone am day saat ba ñep di ko ye ñom dal ci seen yaram summa desse won ben way ci dunya.
If I had just one day left to live, would I take or would I give? Would I stand upon a map without mission on my lips?
Someone is the one that invests to the young.
If I had just one tear left to cry, yeah, 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 yeah.
Adina bi ñep dal di may jali sooy ma ne am day saan ba ñep di ko yeek ñom dal ci seen yaram mo.
If I had just one song left to sing,
one day left to live,
summa desse wol ben bes ci dunya.